Estino One.
Mtoto ni mali, kiunoni ana mali, Singida Dodoma watu anakoma, kiuno Manyara kati. Tulikupenda wengi la mwane tukaotea,
kufunga funga kwetu ndege ametupotea.
Mambo yako wazi hatuna cha kuongea,
kwetu akuja japo tumwa ya kutolea.
Kama linapanda kama linashuka, nikilitazama napata mizuka. Kama linapanda kama linashuka, ningetoa urithi sema sijakufa. Kama linapanda kama linashuka, nikilitazama napata mizuka. Kama linapanda kama linashuka, nilivyojaza nyama kama linafuka.
Bogolo manywinga, bobogolo manywinga, bogolo manywinga, bobogolo manywinga, bogolo manywinga, bobogolo manywinga, bogolo manywinga.
Chiki 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 somebody.